Umboniso wesibini, uThixo uyathetha. Incwadi esiyibona kulo mfanekiso ibizwa ngokuthi yiBhayibhile. UThixo uthetha nathi ngeBhayibhile. IBhayibhile isixelela ngoThixo. UThixo uthanda bonke abantu. IBhayibhile isibonisa indlela yokufumana ulonwabo noxolo. Konke ke endiza kukuxelela kona kuvela kwiBhayibhile.